music worldwide.
We got another one, Boss Nation. Koba, come with Mr. Wasabu. Yeah. Umine wa ishiba fya fitimba. Kakungunsha DJ kufilimba. Nafyadi lapo one, nafyadi lapo two, nafyadi lapo three, kusipenda baby. Yeah, alikushako, DJ, alikushako, DJ, alikushako, alikushako, volume kushako, DJ, alikushako, DJ, alikushako, DJ, alikushako, alikushako, volume kushako.
Alandalu kene sai kene pali biti pamisha mvoli kwestu lejanishe chilimbo chakushanja avaishwa kushaina Deposa po dabu na shakushaku Shibutima na chipoke filimba fialila I'm falling for you katushi mebi Alejana koya imbi nde kusowe la pepio nze nkwete Sakwende mufialo tutambe kwe fialo Laifu kalobu kumoso kumfwa wido Alejanishe olo chili no mweo Ego chali la fe sangta li tata na fuma na ingisha mwisho
Mwine wa ishiba fya fitimba Kakungunsha DJ kufilimba Nafyadi lapo one, nafyadi lapo two Nafyadi lapo three kusipenda baby Yeah, alikushako DJ, alikushako DJ, alikushako Alikushako, volume kushako DJ, alikushako DJ, alikushako DJ, alikushako Alikushako, volume kushako
Yo, what?
Body Mugushako.
Yo, Ines! Back fights! Yeah!
Mugushako.
Twin set the phone, sing, sing, ding, ding. But five letter boto ya bending. Kakalewa mna dipone na mochilai. Game one of the girl with China. Leta shisha, lebo ba tebo, yeah. Electric nombe wa shana, yeah.
Noti kushala, yeah. Baby girl nobe wa tenya.
Ela DJ pam pam for jumbo, eh. Kulo twist leta tuleya, yeah. Chief security ni kwisa. Dua papa, noti kukanya, yeah.
Umine wa ishiba fya fitimba Kakungunsha DJ kufilimba Nafyadi lapo one, nafyadi lapo two Nafyadi lapo three kusipenda baby Yeah, alikushako DJ, alikushako DJ, alikushako Alikushako, volume kushako DJ, alikushako DJ, alikushako DJ, alikushako Alikushako, volume kushako
Na Ancho Snatchy Kid Tiger Nigga Ancho ni Webby Nigga Vito Ela Fraco Ela West Nigga
Iyanku Mukosai Kolala Naifans Bashambesh 1314 Patown
They are here to take over the Boss Nation